King Boy. Pro 5-6 is Uganda. Katonda ya manyi. Yego ya ndio wongo ulikade ndoza kwe wamfula zondo omukwano kwa kwantamiza yego ya ndio wongo ulikade ndoza kwe nyambo deno jendi onzije mubulumi mwendi omukwano godagala mula wako nezi kakana onsula kumutwenga mviri gwe mazi mundungu agampo nyenkala mata wandalula wandamiza jukida jetuvude mukwano ngompana ngonsuta laba wagenda nasigala nga zondo zondo wamfula zondo omukwano kwa kwantamiza yegwe yandio bwongo ulikade ndoza kwe wamfula zondo omukwano kwa kwantamiza yegwe yandio bwongo ulikade ndoza kwe usabonso nyiwe mukwano biena kusobya byona ensobi zikolebwa abantu netonze bambi komawo komawo mubulamu bwange jenje no sichetegera banda bango mulalu omukwano gwe gwandalula gwomusawo gwomusawo jukira gwo wabireta gwomusawo gwomusawo jukira gwo wabireta wamfula zondo omukwano kwa kwantamiza yegwe yandio bwongo ulikade ndoza kwe wamfula zondo omukwano kwa kwantamiza yegwe yandio bwongo ulikade ndoza kwe onsula kumutwenga mviri gwe mazi mundungu agampo nyenkala mata wandalula wandamiza koma omu bulamu bwange jenje no sichetegera banda bango mulalu omukwano gwe gwandalula nyambo deno jendi onzije mubulumi mwendi omukwano godagala kulabako nenzi kakana wamfula zondo omukwano kwa kwantamiza yegwe yandio bwongo ulikade ndoza kwe.